dowradan oo socotay muddo 8 maalin ah ayaa waxa ka faa'iideystay ku dhawaad 200 oo haween ah oo isiga kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Jamaame. Qaar ka mid ah haweenka ka faa'iideystay dowrada ayaa warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan la hadlay iyagoo munaasabada ka sheegay kutubada ay ku qaateen dowrada iyo muddada ay socotay.
Waxaan halkan noo socotay muddo 8 maalmood oo door ah. Waxaan halkan ka faa'iideysanay 3 kitaabood oo kala duwan ah. Kitaabka koowaad 40 nisaaya, kitaabka labaad 40 nabawiya, midka ugu dambeeya kitaabka Duruusul Muhiimma li'aamati al-umma. Waxaan halkan soo jeedinayaa kitaabka la yiraahdo Duruusul Muhiimma. Darsiga koowaad Arkaanul Islaam, cadeen la cadeena Arkaanul Islaam 5-5 shahaadatu ayna tqirta an laa ilaaha illa haqqul wacaawad inuusan jirin ila allaahu alla mooye wa anna muxamadun naw muxamed inuu yahay rasuulullaahi rasuulka alle bisharci macaaniiha iyadoo sharci macnaheeda maca bayaani shuruudu laa ilaaha illa shuruudu laa ilaaha illa allah cadeen la cadeenayo wa macnaaha iyo macnaheeda laa ilaaha alla xaqul wacaawadun jiro naafiyan taasoo diideyso jamiicu maa yucbadu lacaawado min duuni illaahi alla sokadiisa ila allaahu alla mooye mudbitan taasoo sugeyso alcibaadatu cibaado lilaahi alle waxdahu keligiisa laa shariika low alla wax lala wadaajo inuusan jirin.
Munaasabada dowrada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin nabadoonno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Mid ka mid ah gabdhaha ka faa'iideystay dowrada oo ka hadashay muddada ay socotay dowrada ayaa tix gaaban oo bogaadin ah ka soo jeedisay munaasabada lagu soo xirayay dowrada.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat, anigoo ah Uma Ayman oo joogta jubada hoose gaar ahaan degmada Jamaame. Halkan waxaa noogu soo dhamaaday dooro, dooradaasoo lagu magacdaray gabadh saxaabiyad ee ahayd Umahani. Dooradaasoo shacaarkeedu uu ahaa cilman wa camalan. Masha Allah, wax badan ayaan ka faa'iidnay. Culimadii dooradaas bixisay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajir iyo xasanaad Ilaahay ha ka siiyo. Waxaan kala leeyahay fariin aan ugu diray gabdhaha guryaha jooga inay ka qayb qaataan qeyrka socda, ay guryaha ay fadhinaan mar walba ay soo aadaan madaarista. Waxaan kala leeyahay halkan ugu soo diyaariyay tix yar oo gaaban ugu tirgalay doorada. Diinta rag baa u duuban, marna aan daaleynin ummadan u danqaday. Waxay doonayaan diinta inay sareeyso. Tardaarana u diraya ragga diinta u duuban, sidii duufaantii aqsa daarihii kufriga dusha ugu daataa dacayda wada jiida. Daayno wallahiyo kuwa diintaada u duwan dariiqan wada haya dabaqyadii fardooso daara lagu nastiyo darajooyin ugu deeq. Allahu akbar, Allahu akbar.
Wilaayadka Islaamiga ah ee dalka ayaa waxaa ka dhaca xaflada lagu soo xiro dowrad diini ah oo loo qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada.